Exactly, you know, we'll see Kante, maybe City, Ugrine, Impilo, Yami, Madada. Amanye amajita atalenda abafana lapha ingoma iphume nje besikhumulibi gospel iphume ihouse this side besikhonze kamana njalo ukhona namhlanje
bangakhonzi yobakhonje
bakhona
andingabindlele kwasecaweni injalo
yeah bafit yeah besifanele simkhumbula ngoba ngabanga amanye amaxesha amaninzi xa ngo-December ukhupha ingoma hits guys ingoma ezifana no-Facebook ndiya ndiya nditsho njalo fale nezinye nawubuyile nobusi rhade bebesithi ugcine impilo yam lowo ngu-DJ Cleo ukhona apha emncabeni AKS Khale DJ Cleo masikubulisi kwamkhele inkonzi FM ngalexesha namhlanje rhona mani
molo bhuti wam man molo molweni napho estudio nabaphulaphuli benu
bonke koma nam sokugqibele usithi yeyi ile piano volume 1 phaya ngo-2009 now ubuyile nobusirhadebe uthi ugcine impilo yam ngawusicelele more about le remix rhona mani yam
le remix message yengoma ibaluleke kakhulu because xa ujonga isituation esikuyo umhlaba wonke siphila nge-uncertainty yoba awusazi uba uzawuphila ngomso noma nanasena because silwa nesitha esingasazi esingasiboni ukuthi simephi sinjani ngethala uyahamba nje awukho sure noba uyayitshiya le COVID noma uyakuyo yabona so awazi bana ingakungena nini and if iyakungena will you survive or not so ingakho le ngoma ibalulekile because i-message ithi Thixo Somandla please gcina ubomi bami understand yeah
Romani yam it's been more than 2 weeks now nikhuphile le ngoma ne-video nayo seyiphumile mhlawumbi i-response kwifanzeni okanye nabantu abayithandayo mhlawumbi injani
it's exactly 2 weeks actually 14 days namhlanje yabona i-response is amazing naku-YouTube abantu sesiku 600,000 views yaqonda and we are hoping to hit a million before February aphela yeah so it's doing good kuma charts ingu number 2 ku iTunes ingu number 2 ku Shazam yabona so abantu bayajabulela strong
kamanda lakhe nathi sinayo na apha ku top 20 countdown yalapha ku Inkonzo FM and abantu bayithanda ngamandla kodwa manje Now umbuzo ngoba ukhona abantu abaninzi basibuza phakathi kumakhasi enxibelelwane bangaba aslenda lengoma ka DJ Cleo ifumaneka bese ifuna you know indlela yokujayiva ngayo kudala ufuma ukuba hey igqomu nansi igqomu but ngokumculo ngoku ufake esa spice gospel iphume iye khona man abantu abaninzi basibuza ba ifumaneka phi single yakho ifumaneka phi ngoba ngicela nobaphendula mhlawumbe
ifumaneka kuzo zonke i sites ezomculo so iTunes or Spotify odiza kanjalo nje ujuke yabona so uyazi ukuthi kulamaxesha umusic soshintshile awusafumaneki ama-shop ama-shop omculo ayavala because ama-CD awasathengisi so onke umusic sothengiswa online so ifumaneka because online stores
Kwa mani yamu, isikona mhlambi chances bangaba singathi tina bakuthandayo especially nefans zakho mhlambi zilindele album yakho okanye singenza nje because abantu abaninzi bathi seyifuni album kaCleo kwakhona phinda beka nje sonabeza we love umculo kaCleo singaphinda mhlambi siyilindele album yakho Chroma
i-album iphuma July 25 ilanga le album yaphuma and le ngoma yami nobusirhadebe isingile yami yokuqala kusazokhupha amanye ama-single awu-2 before i-album iphuma album xa iphuma yophuma nama-single awu-2 futhi so every time ndithi ndikhuphe i-single kuphuma nevideo ya so by July 25 kuyophuma i-album nama-single awu-2
Romani, I'm sure uqaphele kiyo lanti ba thina iselebha abantu abaninzi bake bakuthande xa uthi heyi amina uCleo xa ingacula nobani bani bangakhupha i-hit bakhona abantu abaninzi bebesithi xa unokhupha ingoma no-DJ Maphorisa mhlawumbi ngayingoma emangalisayo although amaphephandaba esithi nina guys ninebeef ethile ibinyani uba guys khona ibeef kuwe ekho ebhethina namaphorisa although abantu abaninzi berhaliba wena ukhupha i-album onye i-hit naye
ndimdala but Kina ikareya yami yaqala long before kuba kho I social media.
Yeah.
So into the beef zama tweets zokukhulumana kabi ku social media andizi andizingeni ngimdala kabi for ezo zinto.
Yeah.
But yazi akho boss yama hits noma ubana nga TP hit.
Yeah.
Siyabona. So ngoku xesha lakho. Yeah.
Yeah. Yeah, tide kumuntu omdala Roma. Now abantu abaninzi abafuna ukuncokola nawe mhlambi befuna umculo wakho abafuna ukulandela i-friends zakho benza njani Roma?
Butwa kuzo zonke social media platforms bangalandela nje u DJ Cleo 1. DJ Cleo 1 ku YouTube, ku Twitter, ku Instagram, ku Facebook. Yabona. So that's my social handles kuzo zonke ezi social platforms.
Roman masabule xesha lakho masiyakuthanda and uncede ube safe kwalapha kwi-COVID-19 sawuqhuba sikuxhasa si-South African.
And the very opportunity put one and I just want to say to the up and coming artists and producers.
Yeah.
Nalezi zikhoyo I'm sure now you can agree bana. Sometimes we be mufumana as new artists for my interviews. And I want to say to these young ones, foot lazy is nama heat as a man. To say respect the industry, respect the media.
Yeah.
A core interview in Kulu, a core interview in Kulu, a core registration in Kulu, a core registration in Kulu.
Yeah.
Every opportunity to buy in Gomako is done if you're in a band. Mnandi ayivuyela. This is why I'm still here 20 years on. Every interview on every station ndiyayenza no matter what time. Akukho interview, akukho station esikhulu, akukho station esincinci. This is my third interview ngoku.
Wow.
Ekuseni before wena bensemdansane FM.
Yeah.
You understand? So these youngsters of today think bana futhi xa ine hit ucinga uba ufikile yabona, forgetting bana you need every play, you need every link eyo DJ ithathe ngawe, you need every piece of marketing. I-airtime iyadayiswa fondini, iyadura, iyadayisa i-airtime. I worked on radio before, that's why I was always respected airtime, because airtime iyadayiswa, so iyadura. So if we are in kwa mahala nanza itata nitata na extra minutes.
Eh ndibalise nje sami ama bephangela onye isikhulu lo uthe utira I mean DJ Cleo angayeki neza remix zakhe mhlamba remix into ethile umzekelo ikhona ungumethi zuma uthe khona ingakho bhaya ku zuma. Hey good man, sibonga ngasibini maxesha lakho uthi kasi ndimana nakugcina be safe na ku COVID-19.
Nana ngiqina uThixo ngibonga opportunity ndiyayibulela strong.
Eita razoi, kama na kangu DJ Cleo.